Njagala nkulabe dia ng'ebintu by'okunyesa obibako bitya. Okimanyi bulungi nze kinsanyusa kulingirira kukulaba. Ensonga z'omukwano nkulu zisana na pulida nazitulamu okuziwoza. Nazisengeja neyekenenya naye mukwano gwaziwangula. Oba tufuneyo loya, wo loya. To stand between our differences, to sana loya, oba tufune yo loya, wo loya. To stand between our differences, to sana loya. Abalungi tubanyumirwa kubaba omu babanga kyakulya. Mazima nabonyabonya obwongo nabeera ng'embuli bwakata. Leka kube musujja lavu yembudabuda nze fasida simumira. Omulungi we muyoya nakyayiwa kawa nempumula. Oba tufuneyo loya, wo loya. To stand between our differences, to sana loya. Oba tufuneyo loya, wo loya. To stand between our differences, to stand a lawyer. Mukwano ngenda kugula kuma kebei akasibe miaka. Nga tweyagala kote tukula ebinyiza yegwari mpanulira. Mukwano ngenda kugula tochi amanyi emulisa mubanga. Nga tukyalayo ne tubula noleta nebigobe nensoloveza. Oba tufuneyo loya, wo loya. To stand between our differences, to sana loya. Oba tufuneyo loya, wo loya. To stand between my differences, to sign a lawyer. To stand between our differences, to sign a lawyer.